Christmas. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. And Happy New Year. Loni birthday ya Jesus Christo. Kama kawa tutapika pota. Natoka na inaenda ota. Naenda ocha form ni kungara na kuoga. Nani Mungu tuliomba na tupenda. Tweki tuko healthy, tujameza dawa. Tujameza dawa. Kila mtu hashtag ocha ting. Nipe Merry Christmas kawe si thief. It's family time. Ay, nipe juo nipige sip. Na Kenya power msikate stima. Mary anajifungua mimba. Tutasherekea na kuimba. Oh yeah, yeah, na kuimba.
Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas.
Merry, 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 Merry Christmas. Merry, 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 Merry Christmas. Merry, 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 Merry Christmas. Happy New Year.
Yo, kwenda ocha kama kawa. Ni December majamaa tujibambi nare. Kula kuku na ugali. Tunang'aa kama stars kima zikienda ra. Ona sasa ni December. Watu sasa ni kungara. Kwa auntie na uncle. Kwa shosho na koko. Ona sasa ni December. Watu sasa ni kuranda. Kwa auntie na uncle. Kwa shosho na koko.
Yo, ni kungaa, kupiga luku na kusema na kutenda ni machupa si changa. Yo, kukuchoma, manduru Happy New Year. Umama na wazee wanasema Happy New Year.
Happy New Year.
Christmas, Merry, 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 Merry Christmas. Merry, 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 Merry Christmas. And Happy New Year. It's a Merry Christmas, it's a holiday. It's a Merry Christmas, it's a party. It's a Merry Christmas, we are happy. Yeah. It's a Merry Christmas, it's a holiday. It's a Merry Christmas, it's a party. It's a Merry Christmas, we are happy. Yeah.
Godfather, mimi nakupenda Lord. Upewe sifa, we Jehovah Lord. Wewe ni mshindi, na tena mwenye nguvu. Hata wakorino wanakupa sifa Lord.
Do I?